Pull up in a hammer Kalivondo. Gwala muskari kama combo. Nimepiga suti kama njonjo. Lakini trao chini ni Colombo. Mi wa spenangi uongo. Mi I don't mess with no bombo. Omolo, nimetoka bondo. 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 Nilikuwa round imenda uko donho. It was a bright day, hella normal. Ndali kwa nachunisha iromo. Tida na sudi, you don't know. And then I spotted this momo. Si ivo ndo mitama dema nono. Kidogo waka nigusa migongo. Akadai tushiriking, tushiriking. Jumini omolo na nimetoka bondo. Nakademka na haga na nyonyo. Mimi huyo nikakashika mikono. Mimi huyo nikakashika mikono. Then I took her to my crib imlolongo. Slay queen akapewa chapo dondo. Wet fry na samaki ya kamongo. Then I told her kaoshe viombo. Pull up in a hammer Kalivondo. Gwala muskari kama combo. Nimepiga suti kama njonjo. Lakini trao chini ni Colombo. Mi wa spenangi uongo. Mi I don't mess with no bombo. Omolo, nimetoka bondo. 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 Hey, salute to my fans yuko bongo. And trust me, bado ni kionjo. Omolo, nimetoka bondo. Badi kifika bizu nitambua kama thiongo. Nina chams imetoka loliondo. Na kamote nimebeba kwa kiondo. Si uchawi ningoma napiga promo. Omolo na nimetoka bondo. Niko na ofisi pale Londo. Wash wash tunasafisha mangondo. Na bidana zishipa di Congo. Pif ukileta kibare kwa mdomo. Mademo ni jua kama sponyo. Yani blessed, you think I was jomo. Kenyatta Raila Kalonzo. But I'm Omolo na nimetoka bondo. My hater minapea onyo. Ichuki mefika kikomo. OG anapiga misomo. OG anapiga misomo. My hater minapea onyo. Ichuki mefika kikomo. OG anapiga misomo. Omolo nimetoka bondo. Pull up in a hammer Kalivondo. Gwala muskari kama combo. Nimepiga suti kama njonjo. Lakini trao chini ni Colombo. Mi wa spenangi uongo. Mi I don't mess with no bombo. Omolo, nimetoka bondo. 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 Omolo, nimetoka bondo.